Jerusalem, ikhayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikhayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Down me, I call on a buso a me, I call on a kilo no lo sé. Su hambre na me, down me, I call on a buso a me, I call on a kilo no lo sé.
Aukulana,